tucheze sote. Kiswahili ni lugha ya Afrika. Leo tufurahi, hakuna matata. Reggae babu kubwa, hakuna matata. Burudani safi, hakuna matata. Tucheze sote, hakuna matata.
Kiswahili ndiyo lugha yetu ya Afrika. Upende usipende, utapenda kwa hakika. Kaimba Kiswahili, Lionel Richie kamfuata ni wapili. Mukai hivyo hivyo siku zote kwa amani, maisha Afrika yatakuwa na thamani. Tuimbe, tucheze, tuseme Kiswahili. Supu ya uyoga ni tamu kweli kweli.
You're listening to the International Children's Arts Network, an all classical Portland public media station.
KQAC HD2 Portland 89.9.
KQOC HD2 Glen Eden Beach 88.1.
KSLC HD2 McMinnville 90.3.
KQHR HD2, The Dalles and Hood River 88.1.
What if World is coming up next?